I need to say something for 24/7. La coba la tamala, así porque la foto ella, chupa con bizisco, para no casi se va en tu fe. Y al colis, mucho más pupil, el su la hija, la gale. Un mono, un jefe, un rolling, un slum, un rolling, un rolling, un rolling. Y te va out of stock. Un box no cas va out of stock. Y un da papa, está la papa. Go YouTube na go Spotify na ma like kuta ngakazela go Facebook na go TikTok
eta lapendo
ukhuluma na ucike examen unwalihle wenkulumo nayo shit mina ngumashaki ithola njengomthakatho nginasithunzi ngiyaxoba ngiyaxamalaza ngifamanisa imilenze ngishiya amahogela amkhonde ekhamisile ayothola amathanga aboyile phesha omfuna ensimini udumo liyasetshenzelwa ngithi kuyaliwa mholo ukuze uphathe ngoba ngeke ukhumule ungakhathele Nengasho ngaliqhubulisa emfuleni kodwa ngeke uliphisa amanzi ngathatha Usayithusela namanje wena Ayisho ukuthi uyozuhle ngingiliyithusela Kose kubhensa ite kubafana ngidefenda loku ngila Esibayikayika Mina ngomunje empilo abanye abafana bejimali Bathe bejimali mina ngangidla amathambo engqondo Nje qalaza ndoda emodlulo 19 welcome to Zululand Phela mina ngilo mfana obhilike emali ngenxa yokuzalwa embethe Ukuhlakanipha kuthengisa ey'tolo kube kuyathengisa ngabe bonke labo masikhandi bashambe njenga Ha, wenzani? Udlala kumetshisa eduze kwendle utshani? Ngiyababela silile Ngizosuke ngisho phela mina ukuthi nginehlula nonke Nginehlula ngogazi, nginihlule ngabalandeli abaningi Angeke ngisho ukuthi nginigcoba nange-bank balance ngoba ngizongithatha namandla ngakhomishin Nasukela incoma imfene, idonsisa ke lilodwa nathi ikhuthele Ihudula iphalethi-ke manje bafana kuphansi ngithaba Nalidube likamanqoba nathi inkundana Kodwa mina ngithi DJ Borini cofacofa sigori lahleli ingane kwela semthashana Ngithi ngifunga uphuthe ebhodweni ngeke bese ngenza kudlala baba ngesabiso kwesikhova Kanti vele isikhova ngiso nawo Ngithi anongesaba njalo mina makhwala Anobaleka njalo makhwala sidaba nokugijima ukhwela intaba nayi inqunqule isifiki Hawu, cishe ngakhohlwa ukuthi angisayibonga bafana konje ngiyazisho Hey, wathi ngizisho man damn it Yini wethu umkhokhobisi wentimbu ngobumnyama savuka sade umuntu ugungula ndoda yosindwa amathala Gula Ngisebenze egoli wethu ngiyasindwa Isindo iyijazi lemali Ngithithula mshawoti ngiyakhuluma ngikhuluma nge-1000 Ngalo 10,000 nalo ngukhipha sokusini ngithi ngiyanquma ngiyavala Ngivala amapleti kuleli tenda akhojoke ngizophaka la Azithi isitela nogoloko yishela intombi la Ofuna ukukhotha amabuleta kahambe le komama emakhishini Angifune sobho la Ngithithula mshawoti ngakhuluma ngikhuluma nge-1000 Ngalo 2000 nabe ngikhiphe esokisini ngithi Insizwe ngalifakile ugoda ikhulu Inikele imbazi yothanda iy'nkulu le minyanga sidlala Ngithe mina thula mshawoti enganikhuluma mina ngikhulumisa imali Ngalo 21 rand wami ngikhipha nalo ubende emnyanga Nalo ubende Ngifuna ukubona izobuya nala masimbi lagunda ekhanda Kulonyaka kulonyaka abafana bami ubhusha uphethe uhlanya ligenxa ipinashi Ngisho ngenkani yami ushike noshova mina ngithi kungibone mina ngijaha amaswazi nabantwana bakamzilikazi umthakathi esendlini Ikwelekwele ngilazi lilabantumalumu Ngithi wentwadu kuluma lume ngiyakhonza ngebhonobhono apho kuwe ngithi okwehlela omude nomfisha meke womehlela Hlala kuzitshethi lakini Hawu cishe ngakhohlwa Obani babasebeqhuba itondolo kangaka lapha endimini phela mina sengakuyela Ujabulo ubalithi 2% uchakaza lo kwamaphumulo bese kuba ibhola leli lela nehluliti yebafana bami kuyekeli lela nehluliti lela nehluliti nyatawa enya nyatawa enya nyatawa
enya nyatawa enya nyatawa enya nyatawa Ngishongo nsizwa